Batake ol pol aranol ha korentuen. Fasdu ol nayabol. To, ndare min bana huwano be Allah, bana wakili en, halfinade siriji Allah. Sei wakili jo lato kolado, kan jumtanda bete hamako. Mi kolado na, onon onbawata linyugodum. Wala kita yimbe foti linyugodum. Ko min behore ambo mi wawatadum. Bernde am felayam, amma benon fu gonga ku am tabitaita on. Jaumirao fere mum woni kito oyam. Gamajum ta kite goddo diga sa iman siwa. Muye ha jaumirao wara. Kanko o wurtinan kuje chulide nder nyibre. O wanginan numoji yimbe nyukkidi. Sa imajum komoy heban yettore mum ha Allah banano fotti. Derdam en. Gam dalila modon biimi ha la kafu do am e do Apollos. Mi yidi ondara ha amin ko sawi nder wolde nde.
Ta goddo jappo kerol umroje bindade.
Ta goddo modon mantoro janginowo o yawo oya moy burnuma do wodde ko marda fu na Allah hokkuma dum na to dum dokkal kam ko ni adon juro be majum amma onon on kari timmi on riskube on kebi laamu minin min kebaita on boddum to on laama keno fakat den kam minin bo min kebanno laamu be modon amma minin nelabe min tammi Allah latini min bawo en min lati bana hitaabe barego hababal pijirle bana fijirde laare tende ha dunyaru fu ha malaika en e yimbe minin min fataabe ngam dalila almasihu amma onon on marbe andal der kautal be mako minin min tampube amma onon on sembitbe minin min yawabe amma onon on teddinaabe ha wargo hande min don be welo e domka min bornibe limse kidde min porchaabe min don ngilo kotoy ngam min gala sare min don kuwa be tinare ha min nyamna ko e amin to goddo naali min min barkidinamo to goddo tonyake min min muyanamo to goddo hudi min min jaabo mo bolle bodde min laati bana mburi dunyaru fu bana nyiddudum ko yimbe ngudinta dum ha jonta mi windanay on dum ha mi semtina on mi yidi eltugo on ngam on bikkoy am gida koy koto on kebi andinobe ujine sappo dobe on halawol almasihu on godi baba goto tan sa i gaddan mi on linjila min on lati baba mon hedi ngendam mon der kautal be yesu almasihu ngam majum mi don toro on late bana am mi nedi timote ha modon bo kanko woni biddo am gidaado ko laado der kautal be jawmirawo o siftinoran on umroje de tokkotomi bana masinkejo te andinan mi kotoy chaka nuddinbe bo wobbe mon mauniti ngam be tammi mi warata ha modon amma to jomirawo muyi mi waran law mi yidi andugo maunitibe be na bolle mabbe sei bawal mabbe ngam laamu Allah wangata be bolle sei be bawde dume ngiddon mi wara ha modon be boccolla malla be yide e bernde delemde.